inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuguje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nawe amahoro nyakuri kandi iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ry'ubushize twize ibyerekeye igaburo ryera Yesu yasangiye n'abigishwa be mbere yo gupfa. Twumvise uko umwami Yesu yabatangarije ko umwe mu bigishwa be 12 agomba kumugambanira akamutanga mu maboko y'abanzi be. Twabonye kandi uko Yesu yahaye abigishwa be umutsima n'igikombe, maze ababwira ko umutsima amanyuye ugereranywa n'umubiri agiye gutanga nk'igitambo, hanyuma igikombe cy'umutobe w'imizabibu kikageranywa n'amaraso agiye kumena. Uko niko Yesu yeretse abigishwa be ko icyamuzanye mu isi ari ukumena amaraso ye nk'igitambo gikuraho ibyaha kandi gihesha uwizera wese ubugingo buhoraho. Uyu munsi turakomeza mu butumwa bwiza, maze twumva amagambo menshi kandi meza yavuzwe n'umwami Yesu mu ijoro abarinzi b'urusengero bamufatiyemo. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14. Yesu yamenye ko igihe cye cyo gutanga ubugingo bwe kigeze, maze abwira abigishwa bati: nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati: Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati: nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati: Databuja, twereke Data wa twese, biraba bihagije. Yesu aramubaza ati: nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri jye? Amagambo mabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri jye ni ukora imirimo ye. Nimunyizere, mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Nimunkunda, muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera ni we unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yesu aramusubiza ati: umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda. Tuzaza aho ari tugumane nawe, ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye. Kandi iryo jambo mwumvise si ryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Ibyo mbibabwiye nyiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, ni we uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko abisi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ni muri ubu buryo umwami Yesu yahumurije imitima y'abigishwa ndetse abateguza ibyari bigiye kubaho. Bumvise ibyo Yesu yabwiye abigishwa be birebana n'umujyanama ari byo bisobanura umufasha. Ni ingenzi cyane ko usobanukirwa ibi ngibi, kuko muri iki gihe abantu benshi bahindura amagambo ya Yesu bakavuga ko ibyo Yesu yavugaga hano ari ugutangariza abantu iby'undi muhanuzi wari ugiye kuza. Ariko ibyo Yesu yavugaga byerekeye umufasha ntidukwiye kubihuza n'umuhanuzi cyangwa undi muntu uwo ari we wese, kuko Yesu yavuze ko uwo mufasha ari umwuka utagaragara wagombaga kuza gatura mu bigishwa ba Yesu ukuri. Uwo mufasha ni nde? Umwami Yesu atubwira neza uwo mufasha uwo ari we. Ongera wumve ibyo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye ni uzabigisha byose abibutse ibyo nababwiye byose. Aya magambo yanditse muri Yohana bice 14 uhere ku murongo wa 13 ukagera ku wa 18 no ku murongo wa 26. Turongera kandi kubaza iki kibazo, umufasha Yesu yasezeranije abigishwa be ninde? Ni umwuka wera wavuye ku Mana kandi yari muri Yesu, ni umwuka w'Imana kandi ni umwuka wa Yesu, ni umwuka wera Imana yagombaga gushyira mu mitima y'abizera bose ko Yesu ari umukiza n'umwami wabo. Yesu yasezeranije abigishwa be ko nyuma yo gupfa akazuka agasubira mu ijuru azabohereza umwuka wera agatura mu mitima yabo kugira ngo abahindure bashya abeze abakomeze kandi arababwira ngo azabayobora mu kuri kose. Reba no muri Tito ibice bitatu uhere ku murongo wa kandi ukagera ku wa 7 uraza gusobanukirwa neza iby'iyo ngingo. Mu masomo make asigaye Imana nibishaka tuzabona uko ibyo Yesu yababwiye byose i Yerusalemu, kuko nyuma y'iminsi 10 Yesu azamutse mu ijuru umwuka wera yaje kumanuka atangira kuba mu mitima y'abigishwa ba Yesu bose nkuko Yesu yayasezeranyije. Mu biganiro biri imbere tuzamenya byinshi byerekeye umufasha ariwe mwuka wera ubasha guhindura umunyabyaha akaba umuntu ukunda Imana kandi wifuza kuyinezeza. Ariko reka dusubire mu butumwa bwiza maze turebe ibyabaye mu ijoro ridasanzwe ubwo Yesu yaramaze gusangira igaburo ryera n'abigishwa be. Ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 23 umurongo wa 30 biravuga ngo bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono maze Yesu arababwira ati mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza kuko byanditswe n'abantuzi ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandare. Ariko nimara kuzurwa nzababanziriza kujya i Galilaya maze Petero aramusubiza ati nubwo bose ibyaha biri bubagushe jyeweho ntabwo bizangusha. Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Petero aramubwira ati naho byatuma mfana nawe nabwo sindi bukwihakane na hato. N'abandi bigishwa bose bavuga batyo maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani abwira abigishwa bati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi atangira kubabara no guhagarika umutima cyane maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko bye kuba uko njyewe nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Reka duhagarare hano. Igikombe cy'umubabaro Yesu yatinye kunyweraho ni ikihe? Kuki Yesu yagize agahinda kenshi cyane igihe yari hafi gupfa? Yesu yahagaritse umutima cyane kuko yari azi ko igihe cye cyo kwishyiraho igihano cy'ibyaha bya bene Adamu kigeze. Igihe abahanuzi bose b'Imana bari barahanuye cyari cyageze, abantu bagombaga kugirira nawe umucunguzi ndetse bakamubamba ku musaraba. Ariko icyateye ubwoba cyane Yesu nuko Imana ari yo se wo mu ijuru wamukundaga yari agiye kumushyiraho igihano cy'ibyaha by'abari mu isi bose. Niyo mpamvu Yesu yasenze ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko bye kuba uko jyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo 26 ku murongo wa 40 bikomeza bivuga ngo Yesu agaruka abigishwa bari asanga basinziriye abaza Petero ati harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data niba bidashoboka kuki kindenga ngo kereka nkinywereyeho ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Arongera basigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amagambo amwe n'aya mbere maze agaruka aho abigishwa bari arababwira ati musinzire noneho muruhuke dore igihe kirenda gusohora umwana w'umuntu agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha nimubyuke tugende dore ungenza ari hafi. Akibivuga Yuda Isikariyoti umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'ishyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati uwo ndi busome ni bubwo mumufate. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati ni amahoro mwigisha aramusomagura. Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye kora ikikuzanye maze baraza basumira Yesu baramufata. Umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Yesu aravuga ati rekeraho amukora ku gutwi aragukiza. amagambo yanditse muri Luka ibice 22 ku murongo wa 50. Maze Yesu aramubwira ati subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyohereza abamarayika nonaha basaga regiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite kandi ariko bikwiriye kuba? Muri Matayo ibice 26 ku murongo wa 55 aravuga ngo uwo mwanya Yesu abaza igitera ati harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi mufite inkota n'ishyimbo? Nicaraga mu rusengero iminsi yose nigisha, kuki mutamfashe? Ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Nuko abigishwa bose baramuhana barahunga. Abafashe Yesu bamujyana kwa Kayafa umutambyi mukuru, ariho abanditsi n'abakuru bari bateraniye. Uyu munsi tubonye uko Yesu yitanze mu maboko y'abashakaga kumwica. Umuntu ashobora kubaza ngo kuki Yesu yemeye kugwa mu maboko y'abanzi be? Waturishije umuraba mu nyanja, akirukana abadayimoni, agahumura impumyi, akazura abapfuye, kuki atashoboye kwikiza abanzi be? Yesu ubwe yatubwiye impamvu. Igihe umwe mu bigishwa be yageragezaga kumurinda, Yesu yaramubwiye ngo subiza inkota yawe mu rwubati rwayo. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyohereza abamarayika nonaha basaga regiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite kandi ariko bikwiriye kuba? Aya magambo yanditse muri Matayo 26 uhereye ku murongo wa 52 ukagera ku wa 54. Kuki Yesu yemeye gufatwa n'abanzi be? Yabyemeye kugira ngo asohoze ibyanditswe n'abahanuzi bahanuye kenshi ko Mesiya azababazwa kandi akamena amaraso ye nk'igitambo gikuraho ibyaha. Umucunguzi ukiranuka yagombaga gupfira umunyabyaha kugira ngo aduhuze n'Imana. Yesu Mesiya yaje mu isi kugira ngo asohoze amagambo y'abahanuzi. Yaje gusohoza ubusobanuro bw'igitambo cy'intama. Yaje gukiza ibyaha wowe nanjye. Nicyo gituma yemeye gufatwa n'abanzi be. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwawe nanjye. Imana ishimwe kuko yatanze umukiza. Aha niyo dusoreje uyu munsi. Twizere ko tuzabana mu isomo ry'ubutaha, aho tuzareba uriya abatambyi bakuru hamwe n'abantu b'i Yerusalemu ndetse n'abayobozi babo bakoranye mu gucirura Yesu urubanza no kumuciraho iteka, bigasohoza amagambo y'abahanuzi. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku byo Yesu yabwiye abigishwa be igihe yavugaga ngo ntanga ubugingo bwanjye ngo musubirane, nta wunyaka ahubwo mutanga ku bushake bwanjye. Aya magambo yanditse muri Yohani ibice 10 umurongo wa 17 n'uwa 18. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.